care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibiwaze auka na muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka chacha leonde ulio mauduka chacha.
Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Ndaliyo wa hanza o wasi hendro wuti wa hukumu hata wazaze tabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau. Bainu dunia izo kweli mahaba kaya bai uhara.
Gamanzo, I know that you know.